jendi Elo madde masigwa tata Jendi mchalo Nga fese njini badde Urutindu lwa kubada Nga siri na lugendo Nonjola yola Nonfulo muntu Noyungo lutindo Katinengira jendaga Bulichenku sabio chimpate Ikwano jimpate Omukisogu mpate Na yentide mujendaga Notandike kanisa yo Nyeze vili nejula Nogula nehama Nane maulilo tunda Bantu no baba be Gatoba lili rancha Yari avuga hama No malanga na kagari tulina Batandise bintu Ebirunjo kuzama Ebyagalo abantu Komerero ya wene bambi Betwali musomero Twandukanga ne tufubutuka Ne kakusimba kantu Era notula Kutandika chidala No kumaririza chidala Zena bawala Nyamba maririze bulungi Walala ntide Nyamba Ntasa Ololo ntide Nyamba Era Nabuli chenkula Sagala
Sagala kuswana
Natandika nawe Kulembeze Afrika Bambi mbasasira batandika bulungi Komerero yawe ne bambi
Bambi
sera byobote Mulembe gobote bantu bawano bote Toli omusajja yogera Yatandika bulungi Wakati awo ne bisoba Yali ayagalwa abantu Gabuli amulaba galawo Muntwe yali omuzira Yalwanirire eggwanga lye Nadduka buddusi Kuno ne bazza mulambo Kutandika kirala N'okumaliriza kirala Nze nava wala
Nyamba
Malirize bulungi Walala ntidde Nyamba Era Na buli kyenkola Tandika nawe, na mama nilize nawe Mbele bulungi Chalawo Nesente ne muziwa Ne muita bantu Nyeze satu nano bayo Bafumbiru atubala Nava no bayo tubabala Bafumbiru ameita dia Bamaliriza ameita nchima Nebo kubaka simuke
Nchime
Kati mweita nchima uru na giranga mweita kapa Babali mweisi mese Eche semba yokurwana Nyamba Nokolobu sentebo Bambi nebuwela o Nonyo mwenge Nava chala no chakaza Montwe yasule na kasero Yasulanga na kuru Otuse kukadiwa Kaneche kumito chirina Kutandika chidala No kumaliriza chidala Jesala jesaba Umalirize bulungi Bulungi, bulungi, bulungi Bible yesomesa Kabaka athamulamba Nebe ya lwala Teyanonya katonda Namba Nyamba Era Kaburi chenkola
Chibele chinunji
Sagala
Sagala
Natandika nawe